You have to flip it. Twende biashara boss.
Okay.
Mina biashara. Close in tight. Flow so tight as Chris Cantada. Young Impala. S like Prada. Na kama wezi shikanisha basi weni fala. Basi weni fala. Mina enda pale kila kitu dola dola. President Moi kibaki wana hola. Naonesha kidole pole. Tubo tubo kubwa kama Rick Ross. Pesa zetu munafanyia what? Kazi kwa vijana, pesa kwa maboss. Wacha kuwa floss. Ati waseni wata get ganji 20 that. Nitakuwa 54 made it under that. Yes, bere tamo huko wa shati ya kaki. Check karatasi. Kareke. Yeah. Kareke. Mini Estiela, the bigger, the better. IMC on the mic, come tester. He be a shara, ni ka M-Pesa. Wesen, ta receive. Na ka usen, kuski. Be a shara, ne, be a shara. Okinyo na hawe, nye dige hara. Okinyo na hawe, nye dige hara. Okinyo na hawe, nye dige hara. Be a shara, ne, be a shara. Be a shara, ne, be a shara. Be a shara, ne, be a shara.
Biashara niko busy na mziki ndo wani kwizi. Na flungine maji maji utadhani gidi gidi. In other words niko teina jaba. Junilisikia pia kukula maini swag. From the business land, Nairobi to be specific. Crew get popos na changa illicit. River road baby, that's where you gonna find me. I be getting my money fast, conning people hadharani. Niko na M-Pesa cooperative, niko na equity. Pesa ni mingi ni mevisha so many na publicity. Paparazzi pick my picture then tuzi on the BBC. Dashika mamita busy mejipa juni misa ina DTP. Biashara baby, what it do, Miss Stella? I'm the man with the power, so I make you feel like Cinderella. And I'm making a shower, so hope you got your umbrellas. Y'all is Biashara baby, Stella, go ahead and tell him.
Biashara, ne, Biashara. Okinyo na hawe, nye dige hara. Okinyo na hawe, nye dige hara. Okinyo na hawe, nye dige hara. Biashara, ne, Biashara. Biashara, ne, Biashara. Biashara, ne, Biashara. Okinyo na hawe, nye dige hara.
Nikiwa na STL, suna geografu wa nikali. Jumu penda kuchi ugamu, neza nipata hali. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Mi upenda M-Pesa, pesa pap na M-Shwari. Hustle ambayo pildo kama ndizi. Mi upik and pilu, you boys ni mjuisi. Easy, flow cheesy kama tiba. Naziko on point ka Abdu Badida. Biashara leta pesa, weka deo kwenye mkeka. Mina leta heka heka flow. Natika Professor Christoph, ndo anatesa. Kila time weka pressure, pima na tape mesha. Kula Ethiopia na poebesha. Anapenda rose na yesi amba. Ni kama vindio uneza dhani ni mkamba. Biashara ndo miulamba. Pesa imenifanya mwope squeezy kapamba.
Biashara ne, biashara. Ukinyo na hawe nye dige hara. Ukinyo na hawe nye dige hara. Ukinyo na hawe nye dige hara. Biashara ne, biashara. Biashara ne, biashara. Biashara ne, biashara.